It is an entertainment.
Exclusive from Zamop.co.
So watambe, wana kukumpauka, wakembobali zindauka. So watambe, wekupusa ula, wakembobali pusa uka. So watambe, wana kukumpauka, wakembobali zindauka. So watambe, wekupusa ula, wakembobali pusa uka.
Started from zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Till to the top, I bring the breeze. Now the sizzling. Let's hit the club that I feel the most. Teacher echo motions, kuliba zaenda kunyumba. I feel the groove from outside. I check my ID, got issues with the bouncer. Yala kosako, twala chitasha. Then I still young, zazi panga div. Munga uja if, zafa kama ziv. But isi wazaziv. But either ways, me and Nasty got this game a lot.
Wana kukumpauka, wakembobali zindauka.
So watambe, wekupusa ula, wakembobali pusa uka.
So watambe, wana kukumpauka, wakembobali zindauka.
So watambe, wekupusa ula, wakembobali pusa uka.
Piki piki na piki doli, nakasanga na piki doli. Bali waka buto nomba na bacha. Imi fuali de apena, ukwangala kuchena. Imi vele ya wupuba hawe mwandi mwimpenya. Akatundu very nice, wupu on plain sight. You know deep down your heart that ain't right. You see gas take it easy like my girl Brisky. Ifwe tutinales, ata tushimba nefikesa. You better come correct or you regret. Wanya ntunga fifolilia paka lakose chikali kulida. Wanya ntunga fifolilia paka lakose chikali kulida.
So watambe, wana kukumpa uka. Wakembobali zinda uka.
So watambe, wekupusa ula.
Wakembobali pusa uka.
So watambe, wana kukumpa uka.
Wakembobali zinda uka.
So watambe, wekupusa ula.
Wakembobali pusa uka.
Started from sky, manje ni paka pons. Low cash, no drinks, once ni pama phones. Once again, squad is a chinja venue. First stop, paka sport, paliko menu. Order one plate, koma tilipo four. Mwetiza indela bond, if you're like sova so. Turn up, kakiu me quickly. Pangapo ka whiskey tips, impaka na dizzy. Kupanga pochi buwenz na wakangono. Sindise my friends, but pali glen ni nomo. Lolo na kabievya kamu fomo. Ziko mama show, stingene sangamu gomo. Next thing, nevu chei katigwila. Dance floor chifuile chea onelako. DJ chuoneka aiziva. Tika punda selecta abwezapo. Young and reckless, party founders. Favorite place, pasogolo pa counter. Blackout tumozi azima wa bouncer. Tiribezo osha wa bouncer. Shots!
Wana kukumpa ukaha.